The Mavic.
Rosi na Wauma, tunapendana. We feel so good, so sweet, tumeshibana. Ana maringo mtoto, Copacabana. Amenishika, nimeshikika ele sana. Hadira, anajimaliza, kwangu habakishi kitu. Yanira, anansikiliza, hashikagi ya watu. Hadira, anajimaliza, hey. Yanira, hey, yeah.
Hawa moto,
mtoto ni fire, mtoto ni moto.
Hawa moto,
shoto kulia, moto ni moto.
Olivo simple chameleon is trays on me. Give it that body to me. I need your love, girl, girl, girl. Everybody eyes on me, yeah. Na tuni vocal, papi culture. I give you what you ask, who to call, so wala. Waki ask you home, reno ni taposa. Vimbele lembe dele watowe ni shai. Mikwara kawara wara mudra the future. Lipi pango wapi pengo tako feature. Kisura ndogo ndogo, nyado nyado. Vodo ndo kabisa.
Hawa moto,
mtoto ni fire, mtoto ni moto.
Hawa moto,
shoto kulia, moto ni moto.
Hawa moto,
mtoto ni fire, mtoto ni moto.
Hawa moto,
shoto kulia, ani moto.
Ama kweli Mungu fundi, ndi siyo yule mjenzi wa nyumba, yeah. Nimenasa bila gundi, gundi bila pombe na yumba yumba. Aniwe kiboko yao, ufanani nao. Levo yako juu mama, acha waonge wao. Roho mbaya zao, sisi tunapendana.
Hawa moto,
mtoto ni fire, mtoto ni moto.
Hawa moto,
shoto kulia, moto ni moto.